Abafwethu bafundile banamaqualification lutho imsebenza bayitholi. Abafwethu bafundile banamaqualification lutho imsebenza bayitholi. Ingane seyifundile safunda emavasithi lutho imsebenza bayitholi. Wathi omunye kimi yazi ngifundile iminyaka isilishumi ngihleli ekhaya. Wathi omunye kimi yazi ngifundile iminyaka isilishumi ngihleli ekhaya. Aphendu ukuthi akaphoyi kodwa ngigraduate lutho umsebenzi. Aphendu ukuthi akaphoyi kodwa ngiligraduate lutho umsebenzi. Aphendu kusho futhi akaphoyi lutho umsebenzi angutholi. Inkinga nginojazi ujazi lolumnyama shuthi yilona isikalekiso. Inkinga nginojazi ujazi lolumnyama shuthi yeyilona isikalekiso. Inkinga nino jazu jazu olumnyama ushuthi sona isikalekiso. Inkinga nino jazu jazu olumnyama ushuthi sona isimangaliso. Jazu jazu la ilona lami lisebenzile. Amnalo jazu la ilona lami lisebenzile. Amnalo jazu la kwethu bafundile banamaqualification lutho imsebenza bayitholi. Abafwethu bafundile banamaqualification lutho imsebenza bayitholi. Ingane seyifundile safunda emavasithi lutho imsebenza bayitholi.